Babs, you a fool for this joint, man.
Fasten the lighter. Oh, I got it. Yeah. Hey.
Oh.
Yeah.
Wow.
Come as a check, put us in call. Number wrong. Kama si ganji, acha mtu IG hangi, eh. Wacha wakuna makali, mibuti nenda kushika makali, eh. Budi na changa kusota, squeezy na zipanga tuka mlami, eh. Nachora vile nitasonga mbele, buda zenye ni kelele, eh. Vile likuwa medozi, ni kama falao mekewa matembe, eh. Mini kaboy kamtani, lakini kwa karen kidinyo alami, eh. Vile na save mangeo, squeezy nitagwa tu odari, eh. Stari na tisha, geri ni kutoka 16, eh. Vile game na iwinda, na shindo mbona bado sijaskika, eh. Bude na vuta umati, wadu ni street ni geri ni safi, eh. Buti nza wadi ya mtani, ya wale wata kubani mpaji, eh. Kama si check, put us in call, number ni wrong. Cheza na ringa, chakuni ya ribia form. Kawe si peng, put us in call, number ni wrong. Na deka dem kamebeba kikorazon. Bono stress, buda miubonga na don. Giri ya tari si ugeuzaga form. Budu stand si lazimo feature form. Giri ni safi otu lijuwaga form. Kama ni ndenga swali ni mbono na dose tukavu, eh. Haujambiwa mandenga ndo nakonga na matabia nyaru, eh. Piga pete kitu safi mpaka utambuyo punyeto chafu, eh. Wanapendanga mapanya juice kiza na tuna mambaru, eh. Roo ya watu chafu jungo kwa sofa na hako sakafu, eh. Bilo na mboke kijipo tuana na suni kidunga barafu, eh. Walita shrapu jinga sayi ujinga budi na shika, eh. Ama nge soto waliringa minta wadinye na buda staficha, eh. Buda nipate kwa kiche misi kati mina koroga. Buda tavile na bongo utojo maboy wangu wota kwa mboka, eh. Checking go saka limoka vile Musa lipula uterova, eh. Buda ni 2019 ni dhani watu alochana na manyoka, eh. Bile hii game inatamba checking my opponents na wamechoka, eh. Bile udema na gana bado maboy na dai kuchota, eh. Boy jaribu kuzoza urudi mtana face tata matimba, eh. Buda ni nachange yo namba ndo sintafute uneza piga, but kama si check, put us in call, number ni wrong. Cheza na ringa chakuni ya ribia form. Kawe si peng, put us in call, number ni wrong. Na deka dem kamebeba kikorazon. Bono stress, buda miubonga na don. Giri ya tari si ugeuzaga form. Budu stand si lazimo feature form. Giri ni safi, totu lijuwaga form.